We follow horse, Kimosabe.
Kimosabe? Why do you keep calling me that? What does that mean?
Wrong brother.
Lamini mapena torch na nikihasu siya kosaba Sipo kwenye lost na life, simple huwa ikost Kwa hivyo nkenda dana training or thoughts Sikuenda kuzubawa kushangangu saka chapa boss Kutaka kuivaa mikosi, litaka kuivaa mikoti Siwa na passport, password pin lakini kakwaa coach Walon support wote siwoni kwa line lakini na pochi Limfungu, pocha noti to shine, atuko fine
Je, mimi ni kaka mubaya, kaka so haya Kaka hunitaga na kaya Mama si unitapadha bila shaka mosaya Niko sick and tired of being sick and tired
Na huu ni mwaka wandui Sitaki upele rudi tena mnachotaka skidui Na shukura mtopata mbaa kia mtopata gochui Mnataka wadui Mnipaka ni mtata makaka mkui mendekeza hila Legeza sira za harakati minta ball Hata kwa bila makaratasi
Unweza case man na pizza tuko kusau meni na hasi Mezali wa Afrika rumo maisha menfuza kustruggle Ukiwa idol na mwatrash Shetuan kichwani na msafu na babo laugh ni zaide for fun Kwan kila kicheche na jona ni mzima Anjia peke kupuka goma ni kugoma kupima Ikiwa mwagizi haa kubusi tanlazimu nkwelewe Sometimes hata kabusu Mr. C yenyewe
Lalindwa na dua za mama tangu baba simjui Nafanya dui mwenye njama achi drama na kue Ila jijue kabla jakwama huko mrama situle Ajuko mwe kwenye lama yenye mana mchukule Kisha anombe mimi limfaidike kwa izi mbio Semin kwenye umaskini vyo sofi mafani kiyo ndio Menilio kwa yosifikiri kushindwa Zingatia kauli hiyo ski na ashiria ubingwa Meni mbish mulize nikatopinga
Na hata kama ngekwa mbuzi ngelala chaka wa simba